Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'amazzi g'ettaka n'obutonde bw'ensi, Sam Mungusho Kipchirisi, avuddeyo n'awanjagira bannayuganda okujjumbira enkola ey'okunaaba mu ngalo nga beeyambisa ssabbuuni nga tebanaba kulya mmere, ng'ettaka n'okuba nga bavudde mu zikaabuyonjo. Ono agamba nti bannayuganda singa kino bakikola, baakubaako endwadde ezimu ze beewala, naddala ezo eziva ku bukyafu. W'asinzidde okubaako omulanga gwakubidde minisitule y'ebyenjigiriza okukwatirako bannayuganda mu nteekateeka y'emu.
But why should we have people suffering from worms? And this is all to do with the open defecation, drinking water which has not been boiled. Because you can avoid most of these diseases by ensuring that there is hygiene, there is cleanness, you drink boiled water, etc. When I was in primary school once again, our teachers ensured that we would go to parade. The teachers move around to see whether we had cut our fingernails, see whether we have jiggers. Ministry of Education can really help us. If the Ministry of Education ensured that every day children are checked to see whether they are clean, somebody will say it is abuse of human rights. Somebody has a right to be dirty. But Ministry of Education, please see whether you can revive some of these things.
Minister Kipchirisi era awanjagidde bannabyabufuzi, bakulembeze ab'enzikiriza, ng'ataako n'abo ab'ennono, okukulemberamu kaweefube w'okubunyisa obubaka obw'engeri eno n'okulaba ng'ebyobulamu ebyawamu bitumbulwa.
Politicians, for instance, when you are looking for votes, why don't you talk to your people about cleanness, ensuring that there is hygiene, there is cleanness, ensure that you have a toilet, a plate stand, etc. What has happened to all this? So insisted that every child wears a shoe. So some of these things may be unpopular, but they may be the right thing to do.